Nareşe, nareşe, nareş. Nariya tu. Jenevă, Jenevă, Jenevă.
Uzco
Alcantara.
Onze birit.
Acham kibaba nasma.
Kitambo nacha kufanya na yaona yo mambo. Watoto wadogo wanafanya misoni mayabu. Na kila wanachofanya na nipaga zabu. Kisa kichongo kidogo naenda kwa babu. Awasikizi ngoma zangu kisa simpi mapenzi. Au labana kitembea na kosa mabuzi. Kesho minta kwa stana yona kwenye njozi. Kuna hatu minta katao na tabeza uchokosi. Mbosi kwa tanibariki na mtanishanga. MC misita kiki kinyota angu inanga. Tujina zeno maneno yano yangu tikacha. Mwenye sena nibariki uonye mnashanga. Kiki maswati. Wanani tayesh. Wanani tayesh. Wanani tayesh. Wananitayesh. Nina pinga kipaji siya mjajua. Na mkikata kata miti basi msombe vua. Kila juma neche zangu mwana umealisi. Wazifungia sila memsi wakinidisi. Leo, leo, wamelikologo talinyo leo. Leo, leo, wamelikologo talinyo leo. Tote ni maji msichafue kisima. Wote kimye nshe sema mtu mzima. Na pigo pigo za kishamba mwishi mwishima. Nimna shanga. Onana trend bila jina. Mikwanza na mshikolo mungu na kipaji kani. Pabela watu na mashaka ndafika minapota. Sina ushamba kitoto kupagia wana umalufu. Nosifu mkila vichafu asubu intalamba jina. I'm like a staff and we gone my ways. A weapon tell with the Gibson. Lara mashtok na music a Winton. Onani tayesh. Onani tayesh. Onani tayesh. Onani tayesh. Babake na reshma. Huko juu.
Wananitayesh. 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 Wananitayesh.
Ra! Chucky supplier. Supplier. Skelly.